This is an MUT Radio podcast.
Of 11, angivele ngimbingele nje ngimamukele ku MUT Interfaith.
Sanibonani abalaleli be MUT. Nami it's an honor ukuthi ngibe la ekhaya. By the way, ngangifunda la ekhaya yakhe.
Haw, emangosuthu.
Yes.
We praise the Lord. Uma ngosuthu iyazilandela. Iyazilandela abantwana baye. So thank you so much for being part of the show. Sacela nje ukuthi mhlawumbe us-update abalaleli ukuthi ke ngabe umthokozi sigabela ungubani mhlawumbe ke ngemvelaphi yakhe and also yes ungubani.
Okay, umthokozi sigabela nomjida nje okhulele khona la emlazi.
Mhm.
Kodwa ke ngeke ngathi holo uquwe emakhaya eBigville.
Yes.
Nakhona futhi ngathola ukukhula kwakhona okungisizile ukuthi ngikwazi ukuba versatile kule industry le because of mawusakhula ezizinto awuzazi ukuthi ziyokusiza kuphi ezimo zempilo only to find ukuadapta endaweni kuyangisiza ngasathi nje ngikhulele emlazi ngoba ngifunde emlazi commercial ngaze ngazofunda la ekhaya
emangosuthu
yes I was doing marketing la ekhaya
ehe
yeah
ukhona kuyabuza ngiyathemba usephendulekile njalo kunabazalwane la akade benembuzo abanayo ukuthi nje mayifika nje umsosigabela sizombuza le mbuzo leni njengoba bengimentionile ke before ukuthi ke kunabantu abangibuzayo indaba ze-acting baze bathola ithuba ke nabanye ukuthi hawu nami ngize ngimthole umuntu oqhamuka endaweni ekude kanje uvela kumabonakude so ngizombuza ke nami le mbuzo engihlezi ngizibuzayo na-ke esithe so before ke singene kulowo mbuzo mhlawumbe ke iziphi indawo la utholakala khona ngaphandle kwe-Generations the Legacy.
Okay, mhlambe inkulu zoxhumana no the other shows that I do.
Yes, the other shows.
Okwa manje ngisegagasini.
Mhm.
The new show called
Igagasi. Hayibo, le entsha?
Yes, character ka Lucas Ndlovu, the lawyer ka Senzo Dube.
Hey.
Yes. Yeah.
Yes.
That's so, where I am okwa manje.
Mhm.
I'm also a producer though.
Producer.
I've got something in pipeline, as a producer I mean, under my production.
Ha.
Because in Ladysmith, I'm doing Uthukela Theatre Festival. It's a third annual this year.
Okay.
Like Alango, 2024. The last year, this year is third annual Uthukela Theatre Festival in Ladysmith.
Is it like my theatre, no, on TV?
No, theatre, but I used to hear my theatre. It's so, but because Ladysmith, I'm a theatre, so we do it a hall.
Oh, okay.
I'm going to say that Alfred Dome, local municipality.
Okay, all right.
Yeah, so,
it's like...
I'm going to Kupula. So they can't get there. So it's on the Zen.
Why beg a kaya Linda Balin? So I'm talking about like his score because Konabam was told to move to Ambon would say Lona, Una, he learned only Ugutanga was with her eggs. But then Agana Luluazi or Ranele, Tapotin would see a fundiswe. Kancane as a foundation phela ukuthi ngesithathu umuntu ngoba simbona ukuthi unetalente kodwa futhi engafundisekile mhlawumbe khona inomi training noma isikole soba kanjalo
ngingasho ngithi mina what I do since ngenza i-theater festival eLadysmith because most yabantu engihlangana nabo lapha ne-team yami kusuke kwabantu vele ukuthi bayithanda acting but they are clueless.
Okay.
Then we spot ukuthi lo muntu unayo ni passion iqala before we find the talent because you can have a talent but you're not passionate so sihlupa la.
Okay, yeah. Yes.
So
yes.
Okay, if kune talent and a passion, it's a bonus.
Then
you get ngale talent likhona, so we need to equip or seek incubate nje ukuthi ukwazi ukuthi ama techniques you need to work on ngama workshop esuke siwenzile. Yes, we are on the verge of doing ama classes, but because of isikhathi and the things that we do mhlambe ngaphandle kwasemakhaya, isikhathi sama classes okwamanje asikabi khona, but it's on the line.
Okay.
Manje I do ama workshops kuma ward so that they can know ukuthi ku theater what is expected from them for them to participate with theater in edinga la kuwena because awuvela ungene nje. Yabo so kufanele wazi ukuthi kulingelele kuwe. Yeah, it is.
Okay. All right. So ke mhlambe ke I will tell you already ama preparations osa busy now lawo.
Yeah.
Kumuntu mhlambe ke othi ke ngiyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani laphayana kodwa ngumzane but ngiyasaba. Kuyenzeka ukuthi ungazikhetheli mhlawumbe mangabe ungekho comfortable with the character yakho nekezwe yona. Kuyenzeka ukuthi uhlehle ngiyova ukuthi hayi ngeke ngisakhona even though usayinile contract. Sengibuzela abazalwane ke manje siyangena.
Okay ke, okay ke. Umzalwane ngizomchazela kanje. It's because ezinye izinto mawusangena kuyathinga uzazi. Uzazi so uthe ukuba ne-experience phakathi.
Okay.
For instance, there's an audition for a show ezongena.
Okay.
So kuleyo show bakucast. Babekucasta leyo show sebeyakutshela ukuthi uzodlala usibanibani okwasibanibani.
Okay.
Then wena, mhlawumbe bazokutshela i-character bio yalowo muntu.
Okay.
Ukutshela i-character bio, when you think everything is okay.
Yes.
Yes. Must have been some screen test or when you script reading.
Okay.
Then you tend to find out on an extra script there are certain scenes on the words.
Exactly.
So if we're looking at that experience, even before we start cast or expect any character by, that's why you need to ask. So that you will know what again, no one poop.
Yeah.
So you don't ask those things when you travel to Tulum Summit.
But again, we say we a character bio, we go to nje but then must you pay to share master prizes.
Character bio, chela tlape a round of age, which is funu muntu ona 22
to 26.
Hey, I can't see going to light skin girl, chubby or slender, very
deep into details. Who's worried? Gonna
arrogant, then you get deal. I saw Shuti Gashaka, there are scenes la, maybe I know good, no good, no good, no good, was words. A compromiser, your beliefs, baby. Yabo.
Manje masubona ukuthi hayi ngeke manje sengishawe ngenduke emqubeni wenze njani uyakwazi ukuhlehla ukuthi hayi ngeke ngisakhona
even
though
can,
you have signed the contract.
That's right. Yes you can, but the problem iba sekutheni, when did you find out ukuthi ngeke usayenza lento? Is it going to cost the production or else it's early to cast omunye umuntu? And even though kunjalo ke it's going to be bad for you because of goodness khathe ngeke basacabanga whenever they need someone ozodlala noma kuthi uyiphi ke role ishiya ntombazane
yahlupha
noma umjitu yahlupha uzoloke sihlahlisele emuva ethi ngiyakwazi ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi. So I need to kuma kancane ngalo umuntu, as good as you are, but you are as cost as a production.
Okay, I have ama questions ke la. Make sure that now you partake ke mlaleli 0681608832 ngizofunda ke ama questions la abalaleli nawe mangabu ubone ukuthi nami calling fisa ukuthi ke ngikwazi ngayo umthoko zigabela. Make sure once again now you partake on Facebook, you'll see the logo MUT Radio, and then you do the right thing, you will react or post your question there. Let's just go to $1 and then we'll be back with them to discover.
You're listening to MUT Radio. Now you can't even hear God speak to you because you didn't have a breastplate on. The Apostle Paul says holiness is your breastplate.
Our time is 45 minutes after the hour of 10 here in MUT Interfaith with me, Novosia Goba. I really appreciate abazalwane that are confirming ukuthi ke bahlezi nami nje.
Catch Novosia Goba on MUT Interfaith every Sundays from 10 to 12. You're listening to MUT Radio. Shape and own your future. You're listening to MUT Radio.
The Lord knows the deep damage that sin does to the hearts and lives of human beings.
Different perspective, one table, one conversations about God. Welcome to the Interfaith Table, where the faith meets dialogue and understanding in MUT Interfaith.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Students, welcome to Sikabela, right on MUT Radio. Shape and own the future. Our time right now is 3 minutes after the hour of 11. Ngishilwe ngathi khona abalaleli la abafisa ukuthi ke bazi banembuzo abafisa ukuthi ke bayibuzeke yena umthokozi Sigabela. Ngiyathanda nje ukuthi ke umthokozi Sigabela uthi get ready because nginabazalwane la ababuza ke imbuzo. Siyangena ke kulo mbuzo na kanjani.
Sanibonani e-studio, ngicela ukuba u-anonymous ezingolweni. Nginemibuzo lana for i-guest yethu yanamhlanje emithathu. Ngicela ukubuza indaba ye-kissing lena ukuthi iyiqiniso yini. Ngoba phela siyabona la abantu lawa bayathintana. Okwesibili, indaba le yasekamerini yobhuti Jonas, yona yenziwa kanjani? Yenziwa kanjani? Asinabele kuleyo ndawo leyo ukuthi yenziwa kanjani. Ngiyakuthanda kakhulu into ene-acting. Okwesithathu, okokugcina, ngicela ukwazi indaba yegazi. Sinokubona okunye kuchitheka igazi, yini le utamati sauce noma yini ngendlela yamangaza.
Okay. Abazalane ke laba buza lembuzo. So bazibuzela ukuthi ngelinye ilanga ku safe in for them.
Okay.
So ngicela baphendule.
Okay. Asiqale nje imbuzo lokuqala. Mama ngicela ukukutshela nje ukuthi you can't fake kissing. It's either you do it or you don't.
Mm-hmm.
Yeah, because there are certain shows angayenzi kissing. Not because of the actors are not comfortable. I think it's their mandate.
Okay.
The other shows. Mm-hmm. Bese kuba khona ama shows angananginga. Then mhlawumbe kube i-actor show ukuthi I'm not comfortable with this. Mm-hmm. Then ike giya discuss ukuthi hayi it's either nizoyenza nina or ngeke niyenze. Or maybe uzothena this type of kissing angiyenzi but this type I can do. So it depends ngomuntu.
Ish.
But you can't fake kissing.
Yo.
You do it or you don't do it.
Eyo bazalwane.
That's a thing. Singene ke kule yo Jonas oyisho yonke ye intimacy. There is this thing called an intimacy coach we acting. Kuba khona a skeleton crew makuzoshuthwa ama explicit scenes afana nabo Jonas laba kube ngathi bathintana kwangempela. So kunama intimacy coach. Then kuba yi DOP, i director of photography, umuntu wecamera, kube owe sound, sometimes owe sound futhi akabi khona eroomini. It's either kuba yilowe boom mic kuphela.
Okay.
Bese kuzoba u director, is on the other room. Yeah, most of the time kuba yi those two. It's either DOP ne boom swing kuphela. The camera operators, it's either that about two, nompum singa hlambe kuphela ke. But akubi the lot of crew as it's supposed to be magnama intimacy scenes.
Okay.
Because they know ukuthi most of the people abekho comfortable ngemzimba yabo around abanye abantu.
Okay.
Because of nokukhumula, yes, uyakhumula. Kodwa in terms of intimacy, you don't do it for real.
Oh,
but you
yes.
act like you're doing it because the coaching that you get from intimacy coach, you have to look, it has to look like it's real.
Yeah.
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 Njengoba ikhathaza nje kakhulu bayenza kahle.
Right.
And then the
yes,
third one.
Bazalani, yes.
Yeah. So the third one, ke leya magazo ishoyo.
Mm.
Makeup leyo, there is this thing called a special effect ku makeup.
Okay.
Makeup is not all about all powder naloko kufakwa la kumashiya then so
muhle
so yes.
Okay.
It's not kunama special effect. Ubona umuntu mayishile uma ngaluthi lo muntu vele ngathi ushile, mhlambe lo muntu omunye bamgwazile ingozi ingakanani. So kube yiwona amagazi lo achithekayo umuntu ngathi uhlephukihlo, sibiza ama special effect ka film leyo.
Okay.
Yes, it's a makeup ma. Akulona kodwa utamatisi cha. It's a special you just ukuthi mixiwe. Yeah,
okay.
It's way mixiwe nje ama special effect now. Some chemicals.
Thank you so much. Ngiyathemba ukuthi niphendulekile bazalwane ukuthi nomuntu ke seyongena ke because imibuzo ngithoyile nje kakhulukazi. Ngiyathemba ukuthi ke namhlanje usuku leimpendulo ke ilona loyo ke uzokwazi ukuthi yena ke ukhetha ke yipi indlela.
You're listening to MUT Radio.
Now you can't even hear God speak to you. Because you didn't have a breastplate on.
No, but I'm going to
tell you. Apostle Paul says holiness is your breastplate.
Our time is 45 minutes after the hour of 10 here in MUT Interfaith with me, Nobuhle Koba. I really appreciate abazalwane that are confirming.
Catch Nobuhle Koba on MUT Interfaith every Sundays from 10 to 12. You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Welcome back. If you just joined, Sakona Gela MUT, Interfaith, Nayago Mtogozisi, Gabela. There was impendulo kezombuzo oqala uyasho ukuthi hayi akuyona thematic souls engeke i-dimension ye makeup hayi lesi yaziyo kodwa ke engeke lesi serious and then maseke ukuthi ke nokunye ke wachaza ke ukuthi ke umzalwane akwazi ukuthi ngabe khona ama surprises yonke into ka ibe sobala yonke into ibe clear angisophinde ke ngiphinde ngichaze mina ukuthi ngaphumelane kwi acting noma ke ngangi actor kwenzakalani angisophinde nginilethe namhlanje bazalwane umzalwane okhona ke kwi industry ozoyibeka nje uza ngikhethanga nombani ngikhethe nje ngazi ukuthi nje uzoba neqiniso kunina antshele as it is engikhole ukuthi ke mhlawumbe ke kuyena kumsindi kangawo cause usenesemkantshi obovuke kuyonake industry ukhona ke umbuzo wesibili engizofisa ukuthi ke asiphendelele wona
sanibonani igama lam ngunolwazi isiphoko sami mingwa kwandlandla so ngicela ukubuza la ukuthi kanjena kwenza kanjani uku-actor ube futhi ufunda ngoba nami ngiyafuna nami uku-actor so ngicela ukubuza ukuthi ke kwenziwa kanjani uku-actor
Okay. I'm going to do it again now, Mr. Kabel.
Okay. It's not simple. It's very easy. I'm going to talk about your phone. Obviously, the character that you're going to get, umntu ana wesikolo semncane. So, in those characters, the production make means ukuthi wena ulandwa after school. I-production, i-transport, iyakulanda esikoleni, ikulethe. If usase imayina, nje ubuye imayina, uza nomzali. Uzo acta, ma uqeda uku-acta, i-production ikugodukise futhi uye ekhaya.
Okay.
But ubizwa after school. Then ke nangama-weekend ke, uyangena ke. Most of the time, weekend ke wazi ukuthi uzowasebenza.
Okay.
Uthi njalo ndibe kesi uzoshuta, but ngekufani. Okay. Wama sinza akazi wabangani because ufika late. Then the weekend fane wazi ukuthi yakho ngeSaturday.
Kodwa kuyenzeka
because iy'ngane acting zikhona phela.
Yes. Even ezincane ezingakafundi ngisho ukufunda.
Ne'ngakwazi ukuthi ukukhuluma zikhona.
Zisuke zi-acthale zisuke uthole ukuthi ingane isancane kakhulu nabaseke beyifaka incwadi thamathosasa.
No. Angithi wena mawaye, for instance.
Yeah.
Mhlambe kufuneka ingane story nithizeni. Bese kusho ukuthiwa ke sifuna ingane mhlambe let me say nje no 2-3 months, 4 months.
Okay.
Sometimes o 2 months abaphuma ngithi ekhaya. Asihlambe no 3-4 months kuyaphezulu. Then wena mawaye uza naye e-studio ingane. Ngophela ingane ayazi bantu lapha. Uza naye e-studio ingane because kwe-studio kuyafuneka umuntu osawusana.
Okay.
Then ke wena uzobanika the time be-actor leso sikhathi. Bayisebenzise beqeda bayibuyisela kuwena futhi. Ingane ingaxwayi because of phela ingane izoxwaya bangeke isuse ekhaya ingane ihambe nabantu ongabazi futhi.
Yes.
Angithi so fanele kube khona.
Ukhala ngoba phela ivele ikhala ngesikhathi esifanele babe bakhalise mhlawumbe i-sound yakhona noma.
It depends. Kunamanye ama shows anqala ukukhipha imali.
Okay.
Banqala ukukhipha imali sebazokwenza wena engathi uphethe ingane. So the time bekushuthe uphethe ingane, the way bezokushutha ngakhona angeke baveze la.
Oh yeah.
Or else indlela embozwe ngayo lengane ungathi ayiphefumuli ngoba phela indlela embozwe ngayo ukuthi singaboni ukuthi uphethe either no dolly noma yikho straight.
Yeah.
But my sikhala they will play a sound when so lokuthi nje because of abafuna ukukhokhela that kid angithi.
Yeah.
Yes.
Hey,
just saving money.
Ngiyathemba niyaphenduleka ke bazalwane. Engathi ke kodwa le ingconyana ke ukuthi mangabe umfundi cause usukuhamba nomzali and they also a provision. Bayakubuyisa, bayakulanda, bayakaccommodate futhi in terms of his cards. They understand that you are a student.
Yes.
So getting to the final question, ngizophinde futhi nakhona ngi-expecte our today's guest asiphendulele.
Sho emsakazweni ngiyambingelela uAyanda lo phansi lisho ngweni dam. Umbuzo wami namhlanje uthi uma u-actor ku-TV uvela kwi-stories ehlukahlukene ukhupha kanjani i-time management ukuthi uhlezi uku-on set ngesikhathi ngoba akushuthwa kwesinye isikhathi babuye bashuthe mhlawumbe ngey'khathi ey'fanayo or ezingafani and ne-pressure ye-character oyidlalayo awafani. Yebo, lo mbuzo
ngiyawuthanda lo mbuzo.
Okay.
Ngiyasho ukuthi umuntu okhona kwi-industry lo.
Yeah.
Wazi ngisho i-terminology ukuthi on set
ngiyamuza
umuntu okhona kwi-industry kukuthi mhlawumbe ke akakabi nesikhathi but ukhona kwi-industry. Ukuphendula ke mfowethu, it's doable and futhi it's very easy because of i-production ekuqashe kuqala, we call it a first call. If usuqashwa yenye futhi usakule, then you tell the second production ukuthi okay guys, you want to work with me, ngicela niyobuza osibanibani ngeschedule yami ukuthi imi kanjani. Then bona bazobe sebexoxa ukuthi ischedule yakho imi kanje, then laba besibili ke bazokubiza according to the schedule yalaba bantu.
Okay.
Ma u-off ngolesithathu kuleya show le yakuthatha uyoshoot. Ma u-off ngolesine kuleya show, but i-first call ile abaqashe kuqala.
Ayikho lento lokuthi brand ayikwazi ukuthi iphinde ibe laphayana futhi like
kuyenzeka futhi ingakwazi, it depends. Let me say i-channel thizeni usebenza kuyona.
Yeah.
You can't kwi-channel eyodwa and do two shows kwi one channel. No,
okay.
You can't.
Oh, okay.
Yeah.
I understand that so clearly.
It doesn't make sense. Even now, yeah. It doesn't make sense.
That is why you will see.
Yeah.
So, okay, that was the answer. I and La Passion going to get some books to get we are
but that is a very easy thing. To 7 days, my shows are money. It's a very easy thing.
Kungcono because ayikuthenza ubugebengu nje ukuthi uthule ungasho ukuthi nalaphayana sothole mhlawumbe igigi noma uthole umsebenzi but uyenza indaba yakhe ibe transparent mase bayakwazi ukuthi-ke o-director no-producer basebenzisane.
Honest nje yakusiza futhi.
Yeah. So ke silenda ke lana umthoko zisigabela 0681 608 8832 mhlaphe ke una umbuzo ongathanda ukuthi ke ubuze make sure that you do partake ngiyathanda nje ukuthi mhlaphe sinikeze nje izwi angafisa ukuthi ke axwayise ngalo kakhulu abathi ke sifuna ukwengena lokugcina and then ke we close ngenxa ke yesikhathi
asiqala nje lapha before nje ngiyakude ngicela ukubonga ukuthi ngibe la ekhaya.
Yes.
It's an honor ukuthi ngagcina lekhaya ngisafunda sengibuya as a guest manje.
Yes.
Ngiyabonga kakhulu kene MUT. Ngibonge nabalaleli. Engingakutshela kwena uma ufuna ukwengena kule industry ungezuba nethini. Na umsebenzi ufana nawo bonke abantu.
Mm-hmm.
The only difference ukuthi umuntu umehlele dining room kubuya kubona wena kuphela ukuthi usebenza umsebenzi ngone.
Yeah.
And ngena kule industry because ufuna ukwengena. Ungangeni kule industry because umngani wakho uyenza or cousin wakho uyenza or usisi wakho uyenza. Then una so umthatha kancane ukuthi usisi wami because he or she can do this. Nami ngayenza leyo nto. No. Ngena because uyafuna ngoba nakufana na yonke imsebenzi nakhona ingqinamba zikhona imqansa yakho ikhona everywhere.
Mm-hmm.
But because when uyafuna uzokwazi ukuthi uy overcome wonke lawo mahamba uzohlangana nawo emgaqweni ukuthi ukwazi ukudlula ugcine nawo uphumelela futhi uphumelela khona. Kuphela nje sitshele wena ukuthi mina ngifuna ukwengena ku industry. And into ebhlungu ke just quickly it's a very difficult thing because of ekhaya akuvamisile umafuna uk actor abakusupport. It's very rare.
Kasgas.
Ngoba bazokwenza le example uthiwa yambona uSibanibani wakaSibanibani owafunda naye. Yambona usenzani? Uyasebenza endaweni ewukuthi.
Abayithatha iserious.
So wena usotshela ngale acting yakho usuyodlanini la ekhaya.
Ngathi umdlali.
The very same people bakubone futhi on television.
Yeah.
Usugcwele idata sizabe on WhatsApp. So confused manje. Laba ndaba.
Kwenzakalani kahle
manje. Usuyabona manje. Kodwa ke lethiwa ifunde ngoba uyayifunda not because of ubone someone.
Thank you so much Mthokozisi for the word of wisdom. There was Mthokozisi obekhona ke.
This is an MUT Radio podcast.